claim this sound.
Uwe peke yako na unafanya ni furahi mimi ni wako. Mwenyezi Mungu fundi bwana
kakumba wewe,
kakupa mapati yote saba
akurinde wewe.
Jiandae na useme unachotaka, mimi ni kufanyie ni wako we, wendo wangu pacha. Jiandae na useme unachotaka, mimi ni kufanyie ni wako we, wendo wangu pacha.
Like ya dance dance yeah.
Mama he, shamera mama,
napenda ufurahi.
Mama he, shamera mama,
ninakupenda sana we.
Mama he, shamera mama,
shera mpaka sanda.
Mama he, shamera mama,
shiraike dance dance we.
Mama he, shamera mama,
napenda ufurahi.
Mama he, shamera mama,
ninakupenda sana we.
Mama he, shamera mama,
shera mpaka sanda.
Mama he, shamera mama.
Yase, get the world out.
Leave that out of Kai for strong
man. Kini wazi Shamela bibi, nilikupenda toka zamani, ni mwanafunzi. Kini wazi Shamela mama, nilikupenda toka mwanafunzi. Shamela, sasa tumekuwa tena tumejua mapenzi yanauwa Shamela. Sasa tumekuwa tena tumejua Shamela baby. Shamela, nitalala kwa kukuombea, nitaamka kwa kukulilia, ukilia na mintalia Shamela. Nitamtuma Ivaido aje kwako akwambie jinsi navyo kuzimia wewe Shamela.
Mama he, Shamela mama,
napenda ufurahi.
Mama he, Shamela mama,
ninakupenda sana we.
Mama he, Shamela mama,
shera mpaka sanda.
Mama he, Shamela mama,
shiraike dance dance we.
Mama he, Shamela mama,
napenda ufurahi.
Mama he, Shamela mama,
ninakupenda sana we.
Mama he, Shamela mama,
shera mpaka sanda.
Mama he, Shamela mama.